kwenze kwami kwehlukile babe no ungangishona mina ngija kanjani nokodola ngaphiselwenza kakhulu uthankile ngisibona nje kwenze kwami kwehlukile babe no ungangishona mina ngija kanjani nokodola ngaphiselwenza kakhulu Sabantu uthi nza kanjani babona yonke into yami professional bafuna bazinza ngana abantu ngoba yonke indawo bebengimba bebuza abantu uthi nza kanjani babona yonke into yami professional bafuna bazinza ngana abantu ungashunga ngemeza atshela abantu uthi ngadalwa ninje Ungashona ngemeza Atshela abantu Kuthi ngadalwa nginje Bafana bami Kuthi mina ngize ngife nginje Athi uzithanda into yami Uzinaka into yami Ngize nama ngalingeli ngeli Kama lami Ngisho ngengezi ngibashiye bemilonda Uzithanda into yami Uzinaka into yami Ngize nama ngalingeli ngeli Kama lami Ngisho ngengezi ngibashiye bemilonda